I walk show me Mushalu. Savage Kingdom in the building. Sagir is the root. Sagir is the root. Music on trendybeats.com.
Life patalo ni azo vilafini fwaka 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 fwaka
fwaka fwaka fwaka.
Nawera futhi mukemu mbebe njimisha noti na temo. Ntumbe nzungu shekembu wakwate kwa tata paku imba paketo. Inafina evinga meto ndabombe shapange kwa futu patebo. Ndea ndeza shadevo nka winyati mwawonfe juju batevo. Ndea mbisha noti fenefe talantana kwa tarakupu shakembo. Mkonga kubika kuchalo pachalo nyue nyuku nini karevo. Uvuanga ni peni na pepe skuru ni peto kuchira paketo. Ukwesho kupita umesho wala kupepare semu ine menso. Pachalo ni fight na rifle and pressure ni furu mbongo ni five. Kwa tako ponzi na moto kwa kampani upange kwa family rights. Tuwa wangu dasini kumpero mamo kuikara kwinu wala kugeba. Vyara fukuno kasombola, bombe shabantu na fienzo kashongola. Pachalo ni aso, kuikebelo kuchilo kubalazo. Life in fight is that a chance. Kukosa fazu, kwate a chaso. Kwate a mfanzu, upange na kasho. Life in peto kunu inapokaso, eh. Life in peto kunu inapokaso, fiaso. Ofo ya bamutawa tubombo rushero mune mpaka kawa ikono kupore kachopu nipawa no kwerera kunuma mwendo shufaya mkwine kwa mwamba tafishu mfuwa mesao sana narinanga kwa mumbike kwa pasuma no skuwaya. Pachalo ni aso, life in fight is that a chance. Fingi ndo tanku mbo menzo, life in pressure nzamba menzo. Chirenga na nyonzo kunde fiaso, ah.
Pachalo ni aso, kuikebelo kutilo kubalazo. Life in fight is that a chance. Kukosa fiasu, kwate a chance. Kwate a mfanzu, upange na kacho. Life in peto kunuina pokaso, eh. Life in peto kunuina pokaso, eh.
Pachalo ni aso, kuikebelo kutilo kubalazo. Life in fight is that a chance. Kukosa fiasu, kwate a chance. Kwate a mfanzu, upange na kacho. Life in peto kunuina pokaso, eh. Life in peto kunuina pokaso, eh. Pachalo
ni aso, kuikebelo kutilo kubalazo.
Mia size.
Tuna simina kumana riuche. Jerik teri supana kutamba. Prasek to kuna basi pikin. Mula sansi etina balola. Nika West, Mux 5
Ash Records Productions.
Zestora na Tizi Kampani.
Yeah, I'll be buff.